ukele lapho uqinisekise the ground vele njonge kumdala mariskalo salowo finga tasfakali athophoze kancane ngiyozama le mali kanti yini nathi manje mento sikhula ngodaba sezingithanda sesukuthi iqakala sezingileqiphe mina ngiphandela uma amaclip amatawuno sitha kanjani kade isuke vele kusuke nendapho uqinisekise the ground vele njonge kumdala mariskalo salowo finga tasfakali athophoze kancane ngiyozama le mali. Kandi yini nathi manje mento sikhula ngodaba sezingithanda sesukuthi idluliqakala sezingileqiphe mina ngiphandela uma amaclip amatawuno sitha kanjani kade isuke vele kusuke nendapho uqinisekise the ground vele njonge kumdala mariskalo salowo finga tasfakali kandi yini nathi manje mento sikhula ngodaba sezingithanda sesukuthi idluliqakala sezingileqiphe mina ngiphandela uma amaclip amatawuno sitha kanjani kade isuke vele kusuke nendapho uqinisekise the ground vele njonge kumdala mariskalo salowo finga tasfakali athophoze kancane ngiyozama le mali.